wenkosi, umoya wenkosi wamthathu yenzekile wamnyusela entabeni. Umoya wenkosi, umoya wenkosi wamthatha yenzekile wamnyusela entabeni. Wajikela ngaphaya, wajikela wabona mathambo omileyo kakhulu. Waze wajikela ngaphaya, wajikela wabona mathambo omileyo kakhulu. Waze wajikela ngaphaya, wajikela.